weka heta heta weka silence. Nashukuru Sagon niko aire kwenye hamini na makale. Manzi yangu team fiti wewe sare. New drive na mambos nina license. Watupa wamebeba wana assets. Niko high ni message tuma high grade. Na maganje niko nazo kama masses. Ah, masoga iko dope, iko juu, iko BA. Wewe una hit, heta wewe behave. Sound iko fight, ina flow kama revamp. Tupa una call, niko busy, niko busy. Check in niko on, check in niko numb. Check in niko top, check in wewe una flop. Zangu ziko high, check in zako zina flop. Check in niki chai take me kama ile globe. Heta weka silence, heta weka silence.
Ringu jini wax na nifiti Boogie all nice na mafans kila wiki. Boy wangu ni mziki Moshi black na shisuki. Inspiration kwa kili jua Joe macho vipi. One rhyme to them. My life running well. Asol everyday each and day chanta pray. Jaja bless me or stay. Kaya bana shisha say. What them say we they say. We can say trapper beers.
Heta weka silence.
Trapper beers.
Heta weka silence. Heta weka silence. Thank God mimi niko aire.
Trapper beers.
Heta 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 weka silence.
Dry to die, I to die to go high. 1, 2, 3, waki count to go 5. Na definitely to go GN what I'm stripe. Yo my bitch, tunawa gitch. Design ya ko watch a switch. Tunawa gitch, tunawa gitch. Design ya ko watch a switch. Tunawa gitch, tunawa gitch.
Heta weka silence. Heta weka silence. Heta weka silence. Thank God, mimi niko aire.